heart, it's you, the world. And I know he said you're his only girl. And you believed in him, gave it everything. See, what he did was cruel, took you for a fool. I know
that you've been hurt.
He broke your heart,
said he would treat you right.
He told you lies.
I know that you're in pain. You are never alone.
I know
that you've been hurt.
He broke your heart,
said he would treat you right.
Then he told you lies.
I know that you're in pain.
I am sitting in the morning, the diner on the corner. I am waiting. finish up my coffee and it's time to catch the train. Catch the train. Catch the train. Catch the train. And I finish up my coffee and it's time to catch the train. This rain is continuing through the morning as I'm listening to the bells of cathedral.
Thank you. yeah. Oh, belle souvenir qui souhaite bien. Oh, pégé, man, tu sais, garçon. L'homme, toi, nous l'ons en sendo. Oh, belle souvenir qui souhaite bien. Oh, pégé, man, tu sais, garçon.
Say a song. Yeah. When, 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 Thank you. Get a phone call from the queen with 100 heads. She says that they're all dead. She tried the last one on, couldn't speak, fell off, and now she just wanders a hall, thinking nothing, thinking nothing at all. Once there was a man who had a little too much time on his hand and never stopped to think that he was getting older. But when his night came to an end, he tried to grasp for his last friend and pretend that he could wish himself health on a four-leaf clover.
Thank you. Thank you.